kumnazi umfulu ucwele sowela kanjani umkhombazi sowela kanjani sowela kanjani umkhombazi sowela kanjani sowela kanjani umkhombazi
ay Sengibambene nokushona kwalelanga umculo nalodumo siwuthola kumnyama yobela sofana wena yobela sofana wena mina sengibambene nokushona kwalelanga umculo nalodumo siwuthola kumnyama yobela sofana
Imvula iyani, imvula iyeki.